Ekomerero yensinge tuse mukama wagamba nti waliba webikankano. Njala entalono kusoberwa nendwadde enkambwe zitawonyezeka.
Naye ebyo byonna tumaze okubiraba era tukakasa nti yeesembedde. Naye mukama kye tusala yakutusaasire kubanga enensi tabanguse.
Amaanyi g'okufa gatulugunya, amaanyi g'ekibi gampalabanya. Tusaba ojjukire Mukama endagaano y'abajjajjaffe wandisonyiye. Mukama tusaba otuyambe ojja onunule abantu bo.
Obukyayi n'effutwa nga bingi nze nkugambye abantu tebamanyi baganda baabwe.
Emirembe n'essanyu ebyo byakoma dda kati muganda wo yakutabulira obutwa.
Tunaddukira wa yembuuza anze ngamba tukomeho eri Katonda.
Twenenye abe Katonda waffe tubeere bantu be ebeesweta banguse.
Osanga yendwadde endala te eddagala na byonna libula buwanana ate nga mazima teriwonya naye liwiwiza ku eddagala litumira okutuwonya kati osanga nno yelireeta endwadde endala te. Mukama Katonda jamutusaasire kubanga bantu bo kati nabisuubiri bawelimu.
Amaanyi g'okufa gatulugunya, amaanyi g'ekibi gampalabanya. Tusaba ojjukire Mukama endagaano y'abajjajjaffe wandisonyiye. Mukama tusaba otuyambe ojja onunule abantu bo. Baana obabiri emwe bali bakumi mazima Katonda alikisaasira si. Njagala twenenyeze naawe tubeere batukufu tuyimirire mu kituli tumwegayirire. Katonda waffe akyuse ekibi kye asaasire si yaffe.
Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo
baanagaana naawe endagaano
era wasuubiza okuyimusiza Dawudi
ettabi ery'obutukufu.
Nange nkusaba ojjukire endagaano gye wakola okkiriza otusonyiwe.
Wejjuse omalewo guno obubi otukome wa Mukama mu maaso go. Amaanyi g'okufa gatulugunya, amaanyi g'ekibi gampalabanya. Tusaba ojjukire Mukama endagaano y'abajjajjaffe wandisonyiye. Mukama tusaba otuyambe ojja onunule abantu bo. Amaanyi g'okufa gatulugunya, amaanyi g'ekibi gampalabanya. Tusaba ojjukire Mukama endagaano y'abajjajjaffe wandisonyiye. Mukama tusaba otuyambe ojja onunule abantu bo. Tusaba ojjukire Mukama endagaano y'abajjajjaffe wandisonyiye. Mukama tusaba otuyambe ojja onunule abantu bo.